shamba misiwezi kujicholesha kama danga la kiswazi.
Napenda kuchi kuchi unaleta kuchi kuchi na hiki kibaridi eti baby give me that.
Nikaushie hebu nikaushie, nikaushie
marubabu
hebu nikaushie, nikaushie hebu nikaushie.
Chenga, wanapita tinga tinga.
Mapenzi ya kishamba misiwezi kujicholesha kama danga la kiswazi.
Napenda kuchi kuchi unaleta kuchi kuchi na hiki kibaridi eti baby give me that.
Nikaushie